with DJ Cat. Follow DJ Cat on Twitter at Jacob Cat. Follow on Facebook at Jacob Cat.
Say I do,
darling, Jeline.
acım yapma. I got this message for you, Nditi. I don't got for my eyes. 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 I don't got for my eyes.
Wanna do me like my jiver,
do me like my jiver.
Wanna chase me out the city with the hate, but you look Kelvin who's so following ya.
Kelvin who's so following ya.
Tawani macha, tawani macha, hey, 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 tawani macha, hey, 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 macha, tawani macha, hey. Yeah, yeah, hey, yeah, 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 tawani macha, hey, hey, yeah, macha, I feel like my cup run it over now, yeah, I ran my race, it's time to sit it down, yeah, I did my thing, I try to hold it down, yeah, running out of steam, no motivation now, yeah, yeah, see, I feel like I should go away. Got a new life in LA, that's far away. Delete my Facebook, Twitter, and Instagram. Yeah. Change all my numbers and only talk to fame. Yeah. It's been a minute since I felt the love. When I get my jib, I pet the ins on the money. No, my work will figure best on the soul of man. In coming, I need to learn a lesson. I learn.
Dinozika naro wa mai, dinu ya ne chienza. chenyika semukombe kwa muri amai kinouya nechiedza chenyika semukombe kwa muri amai
Amai kana mai musacheme kubereka mwana kumusana wenyu ndinoziva zvinorema manake namai kuchinja musingaratidze kusema hapana chandaiziva ndaiva mudiki mukati memba ndombochema chema musoro wangu uchitema chinyembedzera kurwara ndiri mudiki ndichiyema onai ndasindakura mazwe enyu ese ndakafema sawanze wanze doro chimbomira zvekubhema amai mukati kungatora zuva ndinoenda mazwe ese ndona Kuna mwari ndichitenda Batwedzere mangu mazuva epanyika ekufema Motukukutawo musodzi pese patinochema
Kandifuma kumatora zuva Ndinodzika naro amai Kana mukandituma kumatora zuva Ndinodzika naro amai Ndinouya nechiedza Chenyika semukombe kwa muri amai Ndinouya nechiedza Chenyika semukombe kwa muri amai
Mugochema misodzi Munondipukuta meso Mugochema misodzi Munondipukuta meso Rudo rwenyu munondinyaradza mai Jehova akutarise Kana mukandituma tora
zuwa Kana mukandituma tora zuwa Ndinodzika wa mai Ndinouya nechiedza Chenyika semukombe kwa muri amai Ndinouya nechiedza Chenyika semukombe kwa muri amai
Rudo rwake unondifadza moyo wangu nepirira kuri kupiko nakuchaga nakushaira kuri kupiko wana ndoita sebenzi
tizo chete mangino waga kukusara
sikashaya maswi
tizo chete mangino waga kukusara
sikashaya maswi dogo chaisa Imwezuwa nchamuza chete Dongo taisa ichigura Imwezuwa nchamuza chete Kwa shikai
Napasi shabadai Chansia nchwane na munai
Kwa shikai
Tama hangi weche nai Chansia nchwane nguvanai
Kwa shikai
Sabari naina kazi wa itumabiri Namu ye kunyarani Nobody died like us, why to come here? I'm only going to run and I feel
Jalo, jalo Bwana ni mokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Kuomba Mungu uwasamehe, wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema. Na maadui wangu ninawaombehe, maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimukana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Ona Bwana ni mokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana.
Wewe ndo nategemea, kupona baba na kutegemea. Chochote kitanikazia, kuingia mbinguni utanondolea. Wewe ndo nategemea, kupona baba na kutegemea. Chochote kitanikazia, kuingia mbinguni utanondolea.
Wewe ndo nategemea.
Yeah. See you. we would agree in everything.
Like an elephant, ngiyakuthanda ene ngiyazo yangithanda kuhlala kunjalo wena love you.
Oh, maske ungahambu melekaya ingaske ubusuku bungadluli ongondi sibambili sanda sako ungowanti ngowako jani wami divuna wele kalele kwa nitala mundipete ngayo isolo nisitatili sikibo. Ngelinye ixesha sithandwa sam
bangazama awubona umsamo wami kodwa kangeko phambi kwakho uyayazi kumanjani na kuba xa ungeko phambi kwam ndiyayazi kumanjani Esazenzayo phambi komfundisi nabantu kuba wawuthe uzawuba nami noma kunjani emuhleni nasemubini ndiyamangala xa izawuba nguwe lo ufuna uhamba ufuna uthatha into zakugoduke Yamangala, guys, I'm a good one. Oh, for no good to God.
mapenzi mizwa yame Ujala gabi Uma utu yangi tanza Kepo tankulume tini Uma song tinza lena lena Nchitio ya misha ya tiki kigi Tiki tiki kigi Tiki tiki kigi Tiki tiki kigi Tiki tiki kigi Vani Lalela Welelelelelele Nivagu mnanzi Umuvali kamalami Uvagu njani Umangitel kamalako Uvagu njani Umangitin yagu tanza Kiputan kulumentini Mase untinza lena lena Ichi tiyo ya mishaya tiki kigi Tiki 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 tiki kigi Mishaya tiki kigi kigi Tiki tiki kigi Vani Dale Nivagu mnanzi Uma nivaka malako Nivagu mnanzi
Uma nibital kamalako
Nivagu mnanzi Uma utu yangi tanza Kutankulume tini Umuvumela na nani Intiti isha ya tiki kigi Tiki kiki kigi Isha ya tiki kiki kigi
you gonna give to me today cause you're not feeling good all about you and what you gonna give to me today cause you had a bad day well so did I baby tonight we're gonna talk about feelings tonight we're gonna talk about all the things that I've always wanted You're gonna be making up for all the times when I needed you and you were not there. You were not there, yeah.
Me, I love you.
rame, and don't leave me.
No, let me go.
Wala uji do kutini rame, and don't leave me.
Never ever let this go.
I love you. Oh, I tell you, I love you with my heart and soul. Yeah. Believe you me, baby, I don't tell no lie. I love me when you look at me, baby, and you call me daddy. You shine like a light from the sun.
Gembela, gembela,
Why you get us all?